boy Jake it.
Safe side. Call
on the track.
It's
Kilo
Sound Records. Kilo Sound Records.
Kila siku natia bidii, hata ndoto zangu astimi. Ina nguvu ya kukata tamaa kuliko kuendelea. Kama mambi yangu asiki, kata tamaa ndo inabidi. Safari ni ndefu, mizigo inanilemea. Sambu na iwe mimi, kila siku huzuni, kucheka ni ndoto. Kujamini na jamini, ila maneno ya watu yananchoma ni moto. Hata najifanya sita kumbe nyota ijanga. Ana mavuma ni msoto, hata naishi da kumbe maisha kibanda.
Moto, na mini nitafika hata kama ni badaye.